yande joyno yittodi e minta capanɗe tati nani habaruji menni e fulfulde ɗimin Umu Oumar Dianganta on ndera ko e kibaruji menni horejo leydi Bazou Mohamed no der jahangal ko balɗe ɗiɗi nder leydi Tillabiri jahangal galdo ko golle non ɗum ɗo o juurake baraji de Kandaji nder lokotorore de Bouja région tawa bi e nder jeɗɗire worre himɓe capanɗe joyi kanñaw choléra nangui nayo maayi kawjiɗo e habaru lokotoroden yaari bojji mum yewtere men pindinol hannden yeccata ko naa dow filla rafi denako ɗum ɗo secrétaire général mo leydi kasina noon ni o hokkam faama dow kawral gollida dow fi denako caka kasina e maraɗi noonnoon hoorejo leydi Mohamed Bazoum no woni nder jahangal hannden e jaango ɗum ɗo juuraki golle no nder région Tillabiri o yahatana nder commune Anzourou gan latade seeda e coɗol enɗan e hokkugo hano jingana bi en ni ko hollani ko yeggitaka hano himɓe ɓe fi rafi denako gu memi noon ni ɗum ɗo hano himɓe noon ɓe fi rafi denako wonno suuli gomɓe dow keere tati ɗi leyɗele noon ni nani ko bi en ni hano takkiɗo nane bi en ni kalowo hano nani ano fama ka Ahmed Hafid o hokkimin
l'alimentation électrique de chantier et ses installations
courant golditto e machinaji dimi goldirdi endan wonana no wurto e les soudu courant wodundu sembe etorre courant jenay dundu konna alla e senini courant mawdo auto taji tawe min ngodi courant mo hol amin do bawdo wadde machinidi endan golla sabu senini courant on taji fami ngala courant mo hol amin to machinidi alla e taddirka majji e mangu majji wadan baddidi ko min bawa en min deddi pudda gollude dun sabi ko min gatti dum don don nene ko min golditto hala courant e mun wonana million go e ujunaji keme joyi no wodi barrage mo min gatto ko waɗirte ko wiyete béton ɗum wonno simo e kaaƴe e janɗe kam won ko hawrete waɗa jutirka muɗum wonana kilométre muɓo min gaɗam paddorgol ndiya ko wiyete digue tekkugol sanne caggal mum nder barrage ɗon no wodi suudu burtinoru courant tere wiyetede mégawatt nena hembere capanɗe tati hitande minen mbawi hedde e tere keme jeegon e capanɗe tati
130 mégawatt avec une production annuelle de 630 gigawattheure
noonnoon ni hitaane duuɓe ɗiɗi e nogay nder leydi Niger ni no ɓuura janngirɗe école keme tati maɓɓaɗi e sembe ɗum ɗo gan rafi denako no waɗa sukaɓe ujune capanɗe ɗiɗi e ɗiɗi noon ni ɓe fi rafi denako ko memi ɗum ɗo ni hara ko ƴewata bureau mo UNICEF nde leydi Niger ni holli keŋa région Tillabiri tawa difa kanƴin ɓuuri rafi denako noon ni to ɗi satti noon ni no UNICEF holliri noon ni UNICEF ni walli ko ɓurta cukaloy hano ujune herme e capanɗe jeɗɗi e jeego o noon ni ɓe fi rafi denako ngu memi dow fi jandeji mum'en ndeni hippitere waɗi ɓiɓɓe wuroɓen no pera janngirɗe école ɗeɗo no singewe no kuuje gon ka woni haala ka Abdoulaye Abdourahmane sani horejo jangirde e kon region difa a haali o hokki misali hano wuro barwa ko bibbe wuro ben cojjiti laabi ko jama gan suka ben hano be kokke jande nonni nani ko jaadi min gidi Abdourahmane o waddi
on n'a pas un nombre
région amin der mun jangirde mabbaade duuda fodde de région ngi diito hano in région Tillabiri jangirde mabbaade to amin dalila rafke jaron hakkilo fukkingo sayni hartom bilabilim e to takkidum jangirde mabbaade de to rafi hudo der cekantaraade de endan wadi e mabba ga himbe ben dilli ce kippitaade de himbe mum peri to jehi be roto endan sey gadane jangirde barwa ferobe garti de du de alle jabi e pirto lokkol hikka jangirde mabbe didi de endan fu ka en du pirtete cukaɓe ɓe enɗan jooɗo jangga gomnati e pelle balliroje ɗum he bawɗe mum en fuu ko watta ɗum tabbita nder commune ji ɗito du min ɓuurwan min gaɗa
nanga kega ni jeenayi lewru septembre duma gonɗen nder mum noon loktorore Bouza région tawa himɓe capanɗe joyi kamɓe keɓi ɓe ñaw choléra nangui nder maɓɓe nayo maayi ɗum ƴewama ni hano go e lewru septembre witti noon ni himɓe jeenayi kanñaw go nangui goto maayi nder maɓɓe mamman sani kawjuɗo e filla kokkol habaru loktoroden o hokki jaadi min Sanusi Asuman Fama
dow fii ñawu ko laatino doggiro deeɗi yimɓe wulo wulo e tourde ɗo endan Bouzani waɗi ko wattu yimɓe capanɗe joyon ko ñawgu nangi nder maɓɓe ɗo kondan nayon woni ko maayi sappo e jeenayon sawrama daɗi yo faama doctorore nonno dumnoga e jeɗɗo ka en keddi no sawro ɓe du kondan no santani ɗum sanne
loktorode tesawa région maraɗi iɓe tawra e saɗaramaji ɗum ɗo are gollitirɗi radio ko ƴewirte cellal nonni iɓe godi jaccere mum ministre kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi jurake wuro gon to o holli wiide gomnati hooƴi aadi hitaane hikkade radio ji sappo e go'o no wattete dow jonde loktoroge ɗen ndenne loktoroden no nawtorto e machine goto nonni nani fama ka docteur Idi Ilias may nasara fantini jaadimin Saydou Sanke
min gi'i saɗormaji gon ɗi yimɓe tawda toon amma laaɓi adoyte ko watta mosolo majji heɓu misali min tawi e gala radio gomnati siryaka ceede ko sooda radioji sappo e go'o yaara nder département ji sappo e go'o ɗin fuu département fuu e radio mum saɗormaji pamari ɗin du dow ko yaawi min durwan mosolo majji heɓo nde reedu leydi niger loktorore fotorde ir de tesawa de en dan wala ngam illa ko ɓooyi tani daki waɗani tesawa hôpital gomnati du ñiɓi ɓeydi he hôpital o endan yaajinimum ɗum du saabi ko bi'umi iri makko wala ba ñaw ɓooƴe safare mum no waɗe ɗo tesawa ko denno sey maraɗi e ñame tan safare nden waɗante yimɓe
iɓe gaɗa rewɓe capanɗe tato ɓe wuroji feere feereji kamɓen kawra kokka andal ko balɗe ɗiɗi nder wuro Belle Yara downo safareji gattol dawre caka ɓeyngo hoƴirte kenga ɗum hanti kokkaɓe andal ngal ko doma e maɓɓe ɓe peccida e ɓiɓɓe wuroɓe maɓɓe hano andal ngal ɓe kokka nonni nani ko jaadimin Seydi Abdus winditam o yewtiɗi e rewɓe gon
mene joƴƴinaɓe dow inne lokotoroɓe nder ci'e bi'i min gara min ekkintine no saya presse o waɗirte duuɓi re'ata emin gaɗamo nder ci'e meɗen kawra rewɓe meɗen jewtida he maɓɓe dow potinol maɓɓe meɗen pantina ɓe dow ko waddimin Belle Yara nomin pantinira ni non min giɗi deni min kooti min pamtina rewɓe ɓe keɓa e warde
ɓe
hawrine pirtol ko e gol min gaɗanagol dow wattude dawre caka ɓeŋu min gaɗanamu ɓe gari ɓe pamtinimin dow nomin tokkira komin mbawa wattude dawre ko fotay bamin jaha lokotorore min ekkintinama nomin tufa rewɓe batte wattude dawre illa rowani komin ekkintina min puɗɗi tufude rewɓe kure ɗen hanne ƴewtinade ɓurɗo ñeñude kam waɗa rewɓe sappo e joyo dow keɓa ñeñuɓe miɗo tawa nder
maɓɓeoiuakamwaniga
balɗe cakkitiɗɗi nder département birnin kon ni ndiyan toɓo darake fimo wawta waddi sakulla yaago e awatirɗi ɗin nonni no ndemoɓen kolliri gaɗa ni do kulle bonnoji awatirɗi nonni wangi nder gueseje ɗen no horejo demal département on Ibrahim Gocha o fantini jaadimin Asumana Moussa Arzika
ndungu hikka ko fuɗɗi endan waɗiri no woɗiri fuu kanon woni jo hannde ɗo kalami ɗo ko watto balɗe sappo ni ko ndiyan daranimin min keɓa e ndiyam ɗennene kadi ɗum ɗo waɗan bonande sanne ngam gawri laatindi fuɗɗi no sawta ko ndiyan darani ɗum ayi waɗay nonni no wodi dukonda awtirtiji goɗɗi laatiɗi no ɗon dukondan no haɓɓina to ɗum fuu so ndiyan darne keɗum ndenne ɗum wodi baasi sanne le kibariɗi min keɓi on ko bonto awtirdiji yi'ama fara masallata garke e fa hannde dibisu en cesu e balkasen far soɓɓirto ndu har falka en ɗon fuu yi'ama ko bonta awtirdiji nder nokkuje ɗe enda ɗo kadi mo kalte o ni ɗum waɗay fuu dabare ko ɗum hoƴen ɗum saabu wodnani hono ko wobɓe buuɓi gon ko wawi yofeede ndenno woni tokkaɗe no hinno no ñama ɗum yaade safare beyse wattama yottosako to himɓe yiɗɗon
endaaa
nduroɓe ɓe département Gaya gaɗanama tindinoji dow nafaka tugal ga'etegal dabbaji mawɗi e pamari nonni ko fuɗɗa jeɗɗire hano fuɗɗorde mum nonni docteur Harouna Mahamadou o hokki jaadimin Fadel Alou Fama
dow komin gaɗi yiilaaru firto ko e himɓe kanni woni ñawuji daabaaji booca beyi e baali ɗoyru du na'i daaɓodirta e ñawgu nannga gite majji booca beyi e baali kan nanngata sigila tuugal daabaaji komin gatta ɗum du miɗen gaɗa ɗum ngam hisinde daabaaji ɗin endan ñawuuji hisinaɗi du raaɓu ngam ñawtiigu ñawuuji ɗi endan mi ƴaado sanne e jon en daabaaji ɗin ɓurde waɗan ndeɗi tuugal ngal enda safaare de daabaaji ɗi tufirte ɗum duuɓi tati waɗata no golla. Ɗum ɗum waɗi komin mbi'i warde waɗa tuugal ngal enɗen no ɓuri jooɗo heɗum fa daaba gal enɗen ñawa ga waɗani e
ñawtii.
Dow fi lettol bal ko ittodirol e pelle leyɗe Afrique no watte caka fedde leydi Niger AS gendarmerie no fottidan e fedde leydi Burundi jaango asawe stade général Seyni Kounthia ɗo nder galluñi may. Mbi'en ni suɓi tagol jahangal ɗiɗaɓal ko ittodirol waɗa kanani leydi Ker nonni ɗum ɗo leydi mbi'en wuro Ker leydi Misira. Sappo e tati lewru août denne ñalane resane sappo e jeɗɗi e sappo e jeetati lewru septembre dumo gonɗen nder mum. Min nata nder yewtere men pindinol waɗi wakkati ni ko hooreɓe leydi Katsina nonni leydi Nigeria no sappo dow rafi darade durwida e pelloɓe gomɓe no hippita himɓe Katsina e maraɗi. Mbi'en ni secrétaire général leydi Katsina docteur Moustapha Inoua o jingani boɗɗe sojeji leyɗe ɗiɗɗe gonno gaɗa nani fama ka o hokki jadimin Mohamed Mamman.
Ono ɗum e bandum wona ko ile malfaaji fellodirede timmintoɗum
dabare de giɗuɗa hana singe gan durwididde he bomɓe ɓe
ana iya ɗokka matakanda zasu takura
eɗum wawi hoƴude laabi ko darnoto keerol toɓe keɓirto haajeji maɓɓe kuntira ɗum fuu kamɓe bomɓe ɓen endan koɓe keɓa ɓe gaɗa bonondaji ɗi misali laabi toɓe tokkoto koɓe keɓa moteje ɗum no wawi faddede noɓe keɓirto neba moteɗa e hoore muɗum ayo fa hande ndu konda ni laabi ɗiɓe tokkoto koɓe keɓa kaɓorɗe e hoore muɗum saabu no woodi jaati luumoji soni ɓe bujji nayi toɓe jaata ɓe cottoa ɗon endan eɓe jeeya ɓe cooda kulantereji nder luuɓe ɗen ene ko ɗon ndu konda fuu laabi mum no wawi tokkitede gade ndu eɗen andi no woodi e nder meɗen e hoore mum bonandaɓe laatiɓe kaɓe wonno wallitaɓe mo jaranaɓe neba moteje maɓɓe naadu konda no jaranaɓe ñamdu en bureji e ko nandi e muɗum to hono ɓen ɗon kadi jaati so heɓama nangama fuu sarɗantakenani saria dow ɓiɗɗam bonɗa ko ngu endan to no woodi jaati woɓɓe maɓɓe no gadda téléphone uji mumen no kokka décrat mumen jaa gattana ɗum ono hiite charge noon ni ɗum ɗon ndu fuu no andana gam ba no woodi debbo goɗɗo nangaɗo no rondi tummude muɗum waɗi hono jokka kosam wonno sippoa ni jaa nder tummude enɗan jaabe wonɗon enda koromo yaara saabu nden en fotodiri wakkati muɗum ɓe galamo tawi koɓe mbaɗɗoto tawidu konno sogeji haɓɓiniɓe noon e laabi ɗi
fuuo
noyi orɗe sogeji leyɗe ɗiɗi ɗe goni no ballodira nder durwididde he bomɓe ɓe
ne on jeggi tayni gouverneur leydi amin waɗi laabi ɗin no warɗo endan waɗi du konande oɗo wardi e yadira makko ɗum woni gouverneur mo sokkoto kañu e zamfara eɗum henni eɗum waɗa no ɗum fondi torto fuu sogeji leydi Niger kay koye mumen ne jahato amin ton yiide sogeji ton endam eɓe pampantodira dow majjum ayo eɗum watta du guite e dow natol kaɓorɗe ko ƴota har libi en no tokkira har leydi Niger kañu ko ƴota leyɗe goɗɗe ɓattiɗe leyɗe meɗen ɗe fuu eɗum ɗon eɗum ƴeew ɗum wodde noon nodu konda eɗum nangodiri fa no woɗi miɗin jettadu sanne sogeji leydi Niger gam ballaga ko wonno wadda har leydi amin ndi endan ɗum wonno har jibiya ɗo kañum e nder onɗere zamfara en kañum e sokkoto en
fuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
do min dernata habaruji men e fulfulde Saydé Lamdo holli men jiango min gaddan habaruji gom min jottotuma sey bi en ni kertento jam hirti studio
kalangu diva do radio alternative
lamba chapan e jenay tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jenay tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jenay fm studio kalangu